Isithombe seshumi elinanye. UPetro ejele. Le ndaba siyithatha esahlukweni sika-12 ukusukela evesini lokuqala ukuya ku-11. Inkosi uHerodo yaqala ukuhlukumeza abalandeli bakaJesu Kristu. Ibandla likaJesu Kristu wabulala umpostoli uJakobe. UPetro wamvalela etilongweni. Ngobunye, uPetro walala phakathi kwamabutho amabili eboshwe ngamaketanga. Ngokushesha kwavela ingilosi kaNkulunkulu yamvusa yathi, "Shesha, vuka." Amaketanga awa ezandleni zakhe. Walandela ingilosi kwaphuma etilongweni. Isango lensimbi lazivulekela futhi akekho owabamisa. UPetro wacabanga ukuthi iphupho waze wabona lapho sebefika emgwaqweni. Ingilosi yase inyamalala.